unajua nini Bin Laden? Haya maisha tu tunaishi. Kina pendi tuishi. Meletwa na Mungu bwana.
New new.
Umiza sana kichwa, tumia sana knowledge. Umiza sana kichwa, tumia sana knowledge.
Ili nitoke, nabidi nyaso kweli mpate dili, nsake salari, pate mali, nyumba na gari, so maisha kifari, afya njema ndo maisha mazuri, tabia mbaya ndo jeuri, ndo kiburi, kisha kufa, nacho kusubiri ni kaburi, kuboko bati mkutu na msumari, usishi kwa kukariri, sije mbele ukashindo kutafsiri, ukipenda kutenda, penda na kufikiri, wengo na mengo lao ambiwa na machacha lao jifunza, ukishindo kujelewa, umeshindo kujitunza, shindo kujelewa, umeshindo kujitunza,
I am my shah.
Maisha ni magumu ila matamu. Hey, chungo sile sumu, chungo sila umu. Maisha kikuchapa chapa chuna kuwa bubu. Maisha kie pata pata chonga kuwa vuvu. Chungo siwe zuzu mina kaza umu umu. Wabiti na unguluma bila uluma simba dume. Spiti kwa pupa kulupuka mshamba mwenge. Saluti kwa pima wenge mwala boy bila wewe. No maseke, no macheche, no mapene.
No macheche, no mapene.
I am my shah.
Jipige tough, mana kipigwa tough, umepigwa chaff. Maisha magumu mtani taji staff. Jana pigeni kazi mchezi rap, sasa mchezo mchaff. Pesa ni pesa, kuna pesa madaf. Iwe not, iwe seraf. Siro tajiri ni kubuni mirari. Na kubalansi matumizi rif. Menipata, kama menipata sedakta. Liliguta, liliguta. Hebu taratibu gutu kwa makinu sogope kujuta. Kata bima mapema kwa mzimo sogope kupima. Kwa tofauti kaita shima nekima. Mziki na sinema kusara sera na siro. Sije sema siku sema sasa nimesha sema.
Miza sana kichwa tumia sana knowledge.
I am my shah.
Miza sana kichwa tumia sana knowledge.
I am my shah.
Miza sana kichwa tumia sana knowledge.
I am my shah.
Miza sana kichwa tumia sana knowledge.
No makashe ni kichwa ni dende. Isho boy mwarabu Rambo star Spons Migo Migo. Yeah. Yona moro hapa, amani, mashati, yeah!
Tumia sana kichwa, tumia sana nole. Haya maisha. Haya maisha. Haya maisha. Haya maisha.